Smogar
pas.
More music on DavePlay.com.
Simunye biamu wano, sebo anu amusano. Yeso jani ngumamu, hitina ye dibano. Simunye biamu wano, mumwano. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.
Yeah, the good thing kus guapu. Wena kujake na ishima. Na mabarafu la nkiwasha moto hakuna mtu kuja kuzima. Uzito kuna mtu kupima. Upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyanyao tunangoja uzime tukusike bado kwa uko mzima. Sikiza, huu moto wafati na kama ukifuata basi mbele utakuta kiza. Mambo ya fedha natumia mimi cha jabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts na sichanje na tumbukiza. Wanda sika nguvu za giza na kimbiza na najikimbiza.
Simunye bia mungwano, sebo anu wa musano. Simunye bia mungwano, sebo anu wa musano. Yeso jani ngumamu, kitina ye dibano. Simunye bia mungwano, mungwano. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu. Pusha give me the push, so man who deal and I the bomb. Go around and tell them one by one, say we are coming. Where we come from, we don't give up, so we ain't gonna stop, allow our lie. One man so me chain gang, that me why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play, when I'm no shine, I'm for them. See, she share, nobody can stop me, light, not so great, would you not cry, you became. Cause it's time to go, to my guy, let's bend it all, now I'm fine, come, let's hit the whole place. Now, kubo, kubo.
Jesus, na watu nyumangu kushia mkipata so kesi. Ato kibatika kutona wote tumeponda na pamba nye pesi. Haujui chuchote kusu hasu zangu na kikara njijaza kesi. Hacha ni chwani na mbele mana Tanzania ni bato nye pesi nye pesi. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia na pata chuchote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupu mziki. YL quick conflict boozy in this bitches bitch.
Simunye bia mungwano, sebo anu wa musano. Simunye bia mungwano, sebo anu wa musano. Yeso jani ngumamu, hitina ye dibano. Simunye bia mungwano, mungwano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.
More music on DavePlay.com.